Chabe mumfinzi bafuna bani kolo pechi kanga bani guli sisi banga fike pali nenda basi banga kwani sendi ne mwine watai kumami ni mabapango ngala dizi olo ni mayene mini pasa mablesi zinda basi banga fike levo ninafika kale huko ninafika kale huko nga walimpa tarizan with me kushe vishi na shita uliwe muno ni mteli toli yandi yandi yeah. Tango fish up and catch a mile. Let's go and dig a Kampala mile. Take away all the sand in the Na fika pasin bamu etinga bafana bamu udu. Bauna munga ni masebenze sa juju. Si banga fike levo ni na fika kumfo. Saleke bako pange chipo bako go go go. Bad man, good man territory. Saleke bako poke victory. My blessings, yeah.
Nine Flavor.